Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe on e jam eɗen gone kikiɗe alalbare sappo lewru janvier hitande 2024 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima Silima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niane Bulla. Kabaruji ɗo Mamadi Keita to ɓoggi janɗe to coddu ana woodi sanne ley balɗe ɗe ɗo bomako ɗo e wi Mali météo tagguji yimɓe goni sababu muɗum dogotoro en kollitan en hakkillaji lobbi leyɗi kabaruji. Maaro yo ñamdu course ndu sanne ley leydi meɗen ndi ley ñalawma fanɗe fuu nde wootere e ɗum defe ley galleji kewɗi ley Mali ko saabide yimɓe ana korsine ndu ñamdu jaabuɗo e seeɗa. Ley galle kewɗe Mali kuraŋaji ngatteteɗi dow laawi forba ɗi ceeɗi gollude ɗum ko metti yimɓe hewɓe en kala haala ɗum ndu ley jurnal ngal. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade Sidio Tamani. Ley balɗe cakkitiɗe ɗe cuddu naadu collaji mawɗi ana gondi e maadede ɗo Bamako ɗo ko ɓuri hewde ne fuu wattu dabbunde woni ko cuddu ɓuri wadde ka hikkane ndu cuddu ana wondi e wadde tawe jaangol ɓuyteke ley leydi meɗen ndi ɗum woni ko heɗum woni sababu muɗum hono yimɓe kaani wadde fa ndento e ñawuji ngaɗoji batte muɗum. Jaabuɗi landi ley jamtore Moussa Malle Sissoko du faccitango Sita Sidibe e Oumar Waygallo.
Dogna motoji ko heewi ɗo ɗati mawɗi won ko holliti mettumi en cagganni collani ko matalle genni Bamako o watti. So yoga fi dabiriji honore renito yoga fa handen ana wullito e laam on yalla dabiri ana heɓa fiye.
Mi haybi ɗum jaati aɗa soyino colla e nokkule ɗe fuu noon wattu o worri. Min ko jaami l'école beete hannden ko sina kaydu min hooram. Bamako jaati jamani ana heewi muɗum pep hannden ko jottimi ɗo gollami ɗo ko sina lootumin yeesam.
Lewi yimɓe andu kabaruji watti ɓe hollit wini collan ko uddata nokkuɗen yo saabe weltago watti kay caggan kulleji ɗi jamare watta ɓe holliti fa hannen mi uddago nokkuɗe collani jokkinan fa hannden. Ismail Kumari kanyo goto e gollole Mali météo.
Sina yimɓe ɓe pammine wakkati fuu gatta maskiji muɗum kañe e ko nandi muɗum. Min pamminan sukaɓɓe kañe yimɓele mawɓe fuu ñalawma hannde o jamare nan hani wayltinde ko ɓornoto ko kala ko neɗɗo wattata fuu tawan laaɓi wakkati fuu lotire juuɗe muɗum sabude fa
par la poussière.
Lewi kanko docteur Ibrahima Traoré goto e docteur holliti winis collani ana wawi saabu binde ñabbilaji kewɗi on tewtoto homo fottinno rento yalla ana daɗa sarde ɗi ñabbilaji
jokkitirto ni fa ko warta e balɗe tati no yimɓele ɓe gollirta golleji muɗen ɗi ɗum laati sababu so wattore wondi e waylitade wakkati fuu curkiji kañe ko nandi e muɗum ko jamare nde faɗɗata ko ɗum watta so jamma wari fuu ɓuɓalla naggal kulle ɗe fuu beete a yiyata
fiɗmiccutunde
wini collani wotiri ka e wuudugol nokkuɗe ana matalle genni kay sigasu fayottade genni mutti.
Sakiraɓe ɗi kabaru fu andoɗo mbawi heɓude dow bembe annde ɗe dow hella men Facebook kañe compte X ɗon e Twitter kiɗɗo. To ñafunke to yimɓe joom en ka ɓorɗe ɓe annda ka ko nguni bonni nokku goto nafo sanne bonnugol o pont ana waɗa kutteji dow yimɓe cercle ñafunke na hono Oumar Waygallo.
Yo ɗum pont nokkuno dirteɗo gurene iɗum woɗɗiri ngallure ñafunke nde ko yaata kilogaji joyyi. Pont o fuu boni caggal koɓe gatti toon bomboje mabɓe. Joni woni cili ɗiɗi e bonna oɗo pont nde hitande 2023 ɓe dartino wadde oɗo golle bangue goto tan boni ɗum fuu ɗum heɓayno bonde no yimɓele wonɓe toon ɓe kollitiri nimse muɗum en. Oɗo pont ini ɗum laatiki sababu so golleji kewɗano golle les commune o soɓe cakko to ndiyam du ñafinke kañe ɓadale muɗum fuf. Kutteji ko nayiri bangal keɓal yottoto yimɓele wonɓe nokkunodirteɗo gurene Jamal Hamma Koyra Kamma Dumbo kañe ñafinke ko heewi ko remete du mursete le oɗo nokku. Seedi wonɓe toon ɓe mbi yimɓele joyi ene kaɓorɗe kañe golli oɗo golle ɗum laatiki sababu so bonni gikkele yimɓele hewɓe gomɓe le oɗo nokku.
Sakiraɓe holtindon wiide musidɗen ɗiɗon nangganoɓe ley yontere ƴaɓɓene nde Thielan ley commune Masina joppitama base fu wala e muɓɓen jamma talatare jeenayi lewru janvier ndu o kabaru gonɗinimɓe ɗum yo hooreɓe walde musel en wonɓe cercle Masina holtindo wiide ɓe yimɓe joom en kaɓɓoɗe wonno nanngunoɗoɓe ley nokku e hakkunde maayo ngo. Ley gelle kewɗe Mali hono Bamako ñiiri maaro ana horsi sanne ley pummari naadu ley bottari ley nokkuji yogaje e yimɓe yogaɓe no ɓe min kawri ley boli Bamako ko ɓe jiɗiri maaro yo ɗum ñamdu nanguru neɗɗo sanne fa ɓiduru enen fama anni ko laali tangara heɓinen dow faccitan Oumar Waygallo e Sita Sidibe.
maaro no hursina leeli dimidin di sanne fu fota sa yottiki le ngalluje de wobbe anton dun nyaamata jamma e nyaloma fur
neere ko dun do
nyaama menige maaro men pour nyaamde sanne sab ciogu mudu diida sa wobbu temdre tan haybi ciogu maafi a nyaama fa haara menge midi yidi maaro ganyiri bur hasinde sanne menge maaro bur mi nyaamde sakusu deframa maafi gerte menge honona yidi no nyaamde maaro no sum hebedun mi waawa haarde jaati hunde fugo nyaami harta kam
dum na de la fiago
kanko no dirtedo bay jekite andando kabaru nedda ko do mo tawa o jamaande no horsini maafeji ngatete li hindi sanne tiga degena ha koje ko nande mudun sabide dum woni ko yimbe lebe jogi bawde mudun en
la consommation du riz
nyamgon maro ana tirse hanne sun ana mili hebde sultere cioguma ana yafi cioguma fere ana yafi suni da defa nyiri dum musakam ana hewi sanne ngado tawede fu jamar ko hemudun maro buri yidde jamar ko hemudun maro buri yidde
accepter ça c'est sur un plan sociologique
micite den wide maro go ko weltite so wade ko ana hewi sanne wobbe ngadun nyiri oro wobbe ngada dun boyri wongadobe dum fe lacciri wobbe dun gada dun ngoni homo fu no nyamirta dun
imbe hewbe be mangal pat en leydi meden din nangundo njoppitama ko buri himbe sappo e jeddon nanga nobe le nangi tingol ngal lore kidal njoppitama nyande jene lewru janvier ndo tiagal ko be kewti ko mabbe be himbe sappo e jetto njoppitabe gouverneur kidal bisimibe general el hadji gamu waldini hakkilaji wide mangal pat en jokkina gollirinde do ndena go himbe o beedi wide du kala ana hani rentade e golleji keloji leydi mendi
mani yo projet fondation irondel do malido mo faba mudun ittira leele de gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
wattugol kurando live forba wadan fa lawi kanye e bolifu unjaina leleedi meden de himbe hewbe koliti nafa e yayningongol ka wattu joni o ko hewi e maji ko boni to bamako do to siguto sigaso e gawo himbe de gelle koliti ko woni hakkilaji mo ben kede ko be bi lale tangara do faba moy hejabe amen wombe leden kuji do faccitango umar waygalo
kesi ya l'obscurité ya des bandits
so nimre an wodi dena go hebtaake en galuje de so nimre an wodi awa ya don gidda fu in waylata sababu accident ngaji du so nokko o yaware an le hen ana ngardi jati yaware darne mudo an moni sanne fu fota so ni fa jamma wari no yimbe be jarata no dum buyta accident ngaji e kasaraji ni atikane ko nande mudo to gawo do so kurangaji de an godi ana be den dena go fu fota jamma ana waylata sababu so mangal pade be yimbe be fu
Zoom sir handen ana fawe do kawirabe na goggirabe be njottinta adiji di bamanta bibbe bandara mubben rewbe na worbe andi ko lale tangara heben en do faccita ko sita sidibe
yimbe hewbe ana bama adi mo yottinta hono misali bapra meden fotade inra meden ko he mebbe ana bama di adiji bene hila suka ben tinno janga hono misale nabu yuccukale pamarin wonde classeji joy kawi ko notre bakari wimo so tinni ko jangi kany sodnama nexo goto kawi ko wimo o tinno tan o heba hore le ciulle kolto jangata ton son ecole an bame kasin kany sodnama nexo goto ga lebbi nay ciagane ecole bama nabu ana domi fa handen nexo mudo o lonki heddon junga kawi ko on lamdo hore makko jati hono fu jasi jangude ma hebdo horle ciulle kol ciagan so ade bame teddo to sara yottintaken yoga inrabe meden du ana bama di adiji kode misali wombe le gelle mawde ma jobe ciegan lede watti fu be wi asuka be mebbe be nellambe kulleji hono misale kange nannan mudum yudi genne dubai ma sek ngaji lobbi di e nannal mudum fe goten mudum hebatagene wade hono ne jamal halita non salade bur bamde adi wasa yottunde le dum meda tewtara saraben tinno accude bamde sukabe adiji dibe yottinta
sakiraabe kabaru metudo ha min nani bete alalbare handen sappo lewru janvier ndu holtama wiyede gorko meden mawdo noddirte do seydou touré andirte do dugutigi jallino himbe do ni komi je ngollanno do kiddo don jodde fop jaado e foptere to o wartemto alla muuti e mudo e ngatna mo duaw to tom buramo ga alla wadmo maydo jafaado sakiraabe do kadude kabaruji kiki da ko ka andoni fudo ba hebude de sinio noddi numero via 37321 holtundon wiide do kabaruji studio tamani fudo ba hebude do application studio tamani mo baw don amode do play store kedde da do sede yewtere cellande walan jukkinde wassalam ngat jotta non koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le Mali himbe hewbe tagita wiyede onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral na wala chaldi na wala hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ka non na wala chaldi wota fuf tampide djoum
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantene da woni ko holti wiide Touré
ce n'est ni un paluk
yo gonga dum ngum sambinta odo nyaaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaaw denga mo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tinuden ewtuyade odo nyaaw le ciudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do ya kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurme
yewtere cellal kikiɗa ko o ana fawi dow ñaw gilƴi ɗon ko ɓe noddirta teniya o ñaw ana heɓa sembe dow huseeru na dow tekkerti ɗum woni ko dogotoren ko kolliti en wiide ɓe ɓeydi wiide ene wawi wadde tiɗallaji sanne dow himɓe yogaɓe fa ene wawi sakkitirade jaati e nano e yawtingol jomum hono o ñaw nangirta neɗɗo hono neɗɗo hani wadde fa rentona fa daɗa e makko anni ko kanko noddirteɗo Aissatou Kanté ko heɓinen dow jamtore makko dow Faba Mouya hejaɓe amen wonɓe leyɗe nokkuji du faccitago min e sita siduɓe ñaw jataɗo koynaɗo ñaw gilƴi noddirteɗo teniya simu joyi woodi ɗum woni ko holliti wiide andiɓe ñawuji gilƴi ley majji ana hen noddirteɗi teniya solium sagi nita ne ekinokok e teniya di poisson professeur Hamma Maiga woni hoorejo service paratologie institut national de santé publique o holliti wiide seni o ñaw nanki neɗɗo ana wawi foƴude Touré nanga ɗum na walla reedu hono ɗum e nandore muɗum
jamata ko hew muɗum ana wurde on na walla gilƴi gilɗi ana deeɗi mumen ana wawi wadde duuɓi nooge ma duuɓi cefon tati tawa gilɗi ana le leeduma yoga jaati semum ene fuɗɗo toon timmude soɓe anta ɓeɗe maati o ñawalla yoga meɓɓe du tampan sanne hono misali Touré heɓanɓe kay koye nawoyɗe timmata
to kajjolo to e kita yimɓe ɓe nokkule kolliti wiide ana andini o ñaw e alhaali muɗum e wi maɓɓe o ñaw hunde fuɓɓora ɗum hamnade
min mi andi gueɗeɗon goto mo o ñaw woni e muɗum watti fo o ñaman o tutan ɗum caggal muɗum o wi an watti fof leydi makko ana nawama min mi woni suka goto mo on nawala woni e muɗum neɗɗo fo mo gilɗi woni leydi muɗum watti fof so fuɗɗi ken yaade tawan tampan sanne so ɗum ɓooyi sanne ɗum sowraka ɗum wanata jaade
opérationoopération
ñaw gilƴi ana wawi oppede honno madame balde jine bou
arande muɗum fo miɗe moɗono poɗɗe yogaji balɗe sappo joyyi yaade lewru wotoru mi matta gilɗi ɗi kasin ga caggal muɗum mi wari min maati ɗum lonki ɓuytade fewi saabi min maati deɗi nawoyɗi timmata e ɗan mi yeehi doctorore ɓe wi kan gilɗi wolle leɗɗan ɓe wi kan sono wala mi waɗa opération sola ɗum timmata
e wi professeur Hamma Maiga oppugol ngol ana waɗa sene ɗum nawi sanne na jomum sawraka fa gasa omo mimsi ko himɓe yogaɓe cawditake no haniri
watte fo so ammaati gilɗe leydi ma ana hasingini immoɗo yottaɗo doctorore ɓe ƴeewe ɓe heɓina capaji lobbe sono an sikkiti e hoore ma sono ɓattaki doctoro anduɗo o ñaw wala fo noɗum heɓinira jogola saabi ñongo muɗum wawa yaade caggan cafaji yogaji an toon so ɗum satti sanne ɗune tiiɗi ɗum sawre
hollitama wiyede dabaji du ñaw gilƴi ana wawi nangude ɗum ɓen hay balla aga ikul maro dabaji gonɗo gundam holti wiide nayyi fo ñaw gilƴi ɓuuri tampininde
dabaji ko heewi ana wawi heɓde on nawalla gilɗi caggan ñamduji huuɗoji yogaji nandal muɗum soni gilɗi ana leydu daaba a yi ana watti seeɗan tan seme makko timman watti fo amma tan du ƴiƴan ana yalta e kine o daaba min daaba ɗan ko heewi wati saabe ɗi gilɗi watti fo so wala mi nodda vétérinaire en wara tufade yoga e majji ana teeto ga yoga teetta kon
fewde e heɓugol sembe ñaw gilƴi de dabaji wutourunaire en ana mbajo maroɓe dabaji cawra nayyi ɗi ñaw o nangui Amadou Abouba woni hoorejo coopérative des axiles vétérinaires to gundam to
soni o ñaw matama ley cafaji antoun ko wa sowde ɗum meɗe famtina jamare sanne de kuteji muɗum ndu watti fo so kammu toɓi soni dabaji fuɗɗiki ñamde huuɗo cecco meɗe pesa dabaji yogaji yoga du ana hokka dabaji mumen huuɗode jorɗi ga ko ɓuuri hasinginede sanne huuɗo cecco hani hokkede dabaji caggal muɗum ndu tinnoɗo watti fo ñawnade
e wi hooreɓe institut national de santé publique wala fo heeƴo kertago dow haɓugol e ñawguel ƴi ka noon eɓe darta himɓe cenam kañe defude dewji mumen fa ɓenda